inkastoo yaanjarnay shaybaar rasmi oo baaro waa hunguriga cabitaanka iyo daawooyinka dhiyang ee yaala magaalooyinka koonfur galbeed, haddana waliba maamuladu iyo giliya ayna dadaalka yidana in la baaro tayada iyo taariikhda hoosdhiyow shaygaas si lanku horseeda halista bulshada unku kooyi korta. Dowladda hoose ee degmada Bardaale waliba ayaa saartay awaamiirka yidana intii goobo caafimaadka, dukaamada iyo biibatooyinka lankagado korna waldhiyi, islamarkaana ka maamul ahaan iyo tallaabo ka qaado doonana qofkii ka aragan soo gada. Waa xogayaha dowladda hoose ee degmada Bardaale Dhaaye Xasan Buuley iyo waliba uu soo kabaaqay intii la ruujiyey gadowka badeecadaha iyo daawooyinka dhiyaan usoona sheegay intii oo diyaaran iyo intii oo qaadana walyaabooga dhiyi si languba.
Mayba kubee ku hadalaane degmada Bardaale gaar ahaan dowladda hoos iyo mayba umurtada shacab weynaha ka nool degmada Bardaale ma sheegna fadaane tukaame oon hayay raashinka dhiicin badeecada dhiidi la kagadahay mayan baahna in oon hayay badeecad dhiidi beledka Bardaale gudaanti oon aan ka arga koran lankasta iska dug odorada iyo hayay bakteeriyada dhibaatooyinka walaal ku sheenahay oo gobolka ta taalan may waha in oon hayay raashinka dhiicin umurtada shin ku gadahay tan in raashinka dhiil ka dadaal farmashiyoleydana may baan digay in daawada dhiidi umatiyo aan ka keenay aan ka daldalan lankasta baadii oon hayay minna furaday ugaa ganacsi keentahay arday baraatigada ay keentahay shee soo nanglaan lanka eeda dhibaato lata farmashiyoyinka may ogna in daawo dhiidi la ka gadahay tukaame may dareemaan in aan hay raashin dhig gadahayan lankasto in aan hay la keen aragna ad is arag unuma siin ku hirsaniini may aan baahna wanaagin aan baahna in eedeyada la siin la shaqeeyno baahna in raashin dhig lan araga korna lanka la ka araga ganaahna mutaysado iqaabnu mutaysan lumadaydo may kala seen sheegay lan alaala lankii daawo dhiidi ka aragna na iqaaban la yaa mutaysade may kala seen sheegane raashin dhiyan araga korna daawo dhiidi aan araga korna biibatiyaalka nima ka araga korna yoona sharaab dhiidi ma ka araga kor minna gala doogna geeku masan araan baro masan araan inna seen wajhasan ka wajahan tan kale may kala seen sheegay dad badan oo aragdeeda beledka wala abni humada sheenow oo dhibaatooyada sheenow mayba kumideyna dadka oo nahay oo lankasaana in aanu hadli la soo siin haafado lankii lan gordon in aanu la soo si lan sagal dan dareero oo aanu la soo si lankasto oo abnigana may baahna dad weynaha ka nool maal haafado laamo haafado iga doomi haafadeed halka may baan ka digana in aanu inay kula shaqeeyaan waxyaabaha qaldano oo aragdeeda sidoonay nadaafada humada sida abni humada waxyaabahaas inay kula shaqeeyaan baahna may kale baahna tukaameysiin ka nagaayn nadaafada humada ma araga korn may baan araga korn raashin dhiyan araga korn may araga korn biibatooyinka ee sharaab dhiyan araga korn may baan araga korn waxyaabahaas dhan isku aruri una seen ku qaadana
dhinii kale xogayaha dowladda hoose ee degmada Bardaale Dhaaye Xasan iyo bulshada ka dhiirigelintii oo ilaalin nadaafada deegaanka si lanku horseeda xalista caafimaad darro ee ku dhalada korto nadaafad darrada
una maamulka dowladda hooseena in aan hay nadaafada degmada Bardaale isku shaqeynaan sida oo aragdeeda ma aydin ku shaqeyn faan baahna jeerooyinka qashinka la hakarido soo arday lanka hortis idis horti qashin la hakagam lanka hakagam inuu sahanay la wadaaga dadka beledkana ma aan ku baahna in aan hay nadaafadan ku shaqeyn qashinka isku aruuriyaan loor isku kiridaan maalin maalin dhaaf uni ku qaadan walay uni arbe qashinkaas uni ku qaadan fadina maamulka hadiyari oo bilaheer may baan baahna in nadaafadan leenay kula shaqeeyay saati shamay garan ma aragay dad oo aragdeeda nadaafad umada keenta laan qobadi uni malhanin digna ma dheegna leh wala markadan jeedo dheegas may aan goranay doog usiga hadalkiisin xatareen uni ma dheeg maamulka geeka leh araarta leh baro isku dhiifadaana tan iyo badeedana walaagay ma jaran warku warki hor ma ah mayn baahna in aanay si faylan ay kula shaqeeytan
amarku ku baahi maamulka degmada Bardaale gobolka Baayo lan ogaayna sida sun dhaqan gala doona oo ka eedinantii biibatooyinka goobo caafimaadka iyo tukaamada lanka gado korna hunguro cabitaan iyo daawooyin dhiyanka.